ካሪ መምቱ ፓርቲ ዲሞክራቲ ኢላሪ ክሊንተን ወሊን ዶርጎሚች ማርጌጌ ሳቱረኒ ራአኑዳን ከፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ተውን ፍለተመን ዶናልድ ትራምፕ ሆቴል መጋላ ኒውዮርክ ወለካጅሩ ከሚድታውን ሆቴል መናተን ጀደሙ ከሰቲ ስርነን ጅፈኖ ፍለኖ ቆጳይረቲ አራ በሪበራ ቀጀላ እና አሳዋጎደን ገመቹ ጉዳን ጉተመኒ ቱረን አዋስነ ዱኛ ፍለተሙ ትራምፕ አከሚት ሲመቴ በአፍሪካው አከሚት ከነላላ ገባሳሊ ጅል ግሬክ ሉዊስ ራምሬስ አከስመስ ገባሳሊ ከብሮ ጃለኔን አከነጥቅ እንደስደ
ዱሬሲች አባቀበኛ በከማን ዶናልድ ትራምፕ ዶርጎምቱሳኒ ካምፓርቲ ዴሞክራቶታራ ፈልሚጭ ማረት ገገ ሳቱረንራ ቢልቢላሙፊ ከነስ ሐረገነመ በሪ በራቅ አከነጀቹን ድበታን
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory.
Ministriti Hajala Adrani Hillary Clinton ra amma naf bilbilametri baga gammadan nunjette jirti kun waye Kenya waye jifachu Kenyati anis waye dorgommi flanno bay e jaba gaggesani shefi mati she baga gammadan jeden jira
ummata london ke sajiratu fi oduhara donald trump filatamu labsu ganama harada gaun akuma bati wat abajji darbe britain gamta europa ke sabatetti jedame ganama andagan sanatti rifachi sata ejira gamta korra gara himbe kamne tokkotti ceun kun akkata hogganonni gutumma addunya tilalanif gaba addunya rattirkata gaban daldala addunya gadibu unsa Donald Trump yerodu lana filadda gaggesan wali galte daldala fi biyoti misensa neto kannen basi tokkotun basin jirani nandi gajechun sani yadachise gazeta Financial Times ra Martin Wolf akka ibsanit
What they see now is one candidate who seems to stand for a
wani ammar gajran kari maman tokko koda american addunya ke saqabatu kan ilalen ilalcha adda qabudam ilalchi sa gutummati adda gamtan addaddan ijaraman kesuma kan nato yokin gamta waran atlantic kaba barbaj sau miti jedam american chaasa daldala walaba addunya qabachuf chiche qabdu himfedu yojrates biya america wolin dinataate Russia walin male biyota Europa kannen brojin akato infedu
China yadda uf sababi qabdi Trump shakala daldala China rattiqiya fatani jiran China wa United States case census tumaraf dilala harka furtamishan akabaf tu fedu
There's a whole range of sort of relatively outlandish statements that Trump said
Trump dulana filatta yeroga gesa turaniti wan addate dubata turan kunis dibba dinagde kuta sanarat fida jedan
imma america dursu qaba qajel fama jedamun trump injifatani juru tintalton nakka jedanit kana jechun africa of mali adams olo university nairobi rakas jed
I think that what africa has to do is to prepare
wan haman dufu mala jechuran african qopau kan qabdunat fakata donald trump qiyafanni sa kandura fedi ummata america exisu wantefi fedi adunya rat fulefachu himfedu kanaf fedi africa tif danta inqabu yo africa rakko qabdu falasas africa kesa barbachu qabdite yeronsa amma
hogganonni biyoti adunya demsa filanno america kanatti deenya nordo faturan gafi guddan amajuru american adunya kesatti qoda mali qabatti kajedu jedan shankar singham dabata legatum jedamurra
Is the US going to disengage from the world and we've seen a fair
United States adunya raikachur afdemti kanas wogoti enye kana murasa kesatti hagatokko arga turre wanni Syria kesatti arga jiru hagitokko kanarra dufe American dimma adunya kesa harka furattimo bifaharan kesatti qoda furatti
Trump akajadanetti bulchinsi sani dimma adunya kesa hangatokko sena waan irratti wali galan barbaachu male diinummaan walilaalu kan jedhu miti jedhan guyyaa haaraa fuullee keenya jiru keessatti addunyaan gurmaa'ee keessa ba'uuf abdiin jiru carraa haaraa fi tarii waan gaarii ajaa'ibsiisaa ta'an argamsiisuu malaa jedha gabaasni ergame filatamuun Donald Trump as United States keessatti miira ummataa irratti wanni dhageessisu adda addaa akkuma ta'e Afrikaa keessattis akkasuma biyya hiddi dhalata pirezidaant Barack Obama kataate Keeniyaa keessatti Hillary'n itti darbitee mootii yaada jedhu jira ture. Garuu Jamila Waafula yaada addaa qabu. Akka yaada kootti isa kanatu ta'a jedhamee eegamee ture. Sababiin isaas Ameerikaan pirezidaantii dubartii taate simachuuf qophii miti. Hillary'tu filatama abdiin jedhu heddummaatus Trump ni moo'a ka jedhus hinuma jira ture jette. Gaanaa keessatti qabsooftu hawaasaa akka ta'an Saaraa Aajjee akka jedhanitti.
Not only is it that she's a woman, she's a competent woman. And the fact that
dubartii ta'uu ishee qofa miti. Dubartii dorgomuu dandeessuudha malee. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun yookaan harka 48 kacaalan hojii pirezidaantummaaf nama caalmaan hojjettu jedhanii waan hin namanneef jecha sodaa guddaan qaban ture jette. Hayyuu hariiroo addunyaa akka ta'an Chaarles Buunu akka dubbatanitti injifachuun Tiraamp namootii tarii sirriitti akka isaan isan hubatiin agarsiisuu malaa jedhu. Firaansis Koomee fi kanneen isa fakkaatan Ivory Coast irraa injifannoon Tiraamp kallattiidhaan Afrikaa akkatti miidhuu isaan yaaddessaa jira. Dhimma godaantotaa keessumaa kanneen Afrikaa irraa gara Ameerikaatti godaanan lafarra harkisuu mala. Haala isaanii daran rakkisaa gochuufis deema. Kanaaf Tiraamp injifachuunsa nan gammachiisne jedhe. Lammii Naayijeeriyaa akka ta'e Reemi Paantaak akka dubbatetti. Yeroo duulana filadhaa gaggeessaa ture hundaatti haasawa Tiraamp dhageessisaa ture. Musliimotaa fi gurraachota Ameerikaa keessaa baasnaa ka jedhu ture. Inni nama loogii sanyii oofudha. Musliimotaaf gurraachota Ameerikaa keessaa baasa taanaan haalli gaariin hin ta'uu jedha. Garuu Afrikaa kibbaa lafa barattoonni baasii maallaqaa gaafatamaniif jecha yuunivarsiitii irratti mormii dhageessisaa turan keessa Mulisingi Dalala waan na yaaddessu ka biraatu jira jedha.
Trump
jireenya koo irratti dhiibbaa geessisuu hin qabu. Yoo Trump as dhufee baasii na barbaachisu kan sila biyyi koo baasuu qabdu na gargaara ta'e nan deeggaran. Yoo waan jireenya koo miidhu tokko anarraan hin ga'u ta'e akka ilma Afrikaa tokkotti waa'ee isaa dhimma hin qabu.
Gaazexaan Koongoo Tiraamp injifachuun waan ajaa'ibsiisaadha jedhee ka gabaase yoo ta'u marsariitii beekamaan ka biyyattii tokko immoo suuraa Tiraamp maxxansee jira. Sochii mormitootaa ka biyya Ugaandaa keessaa kan quba qabu Keet Roobe injifachuu Tiraampiin gammaduu fi lafa taa'ee utaale ka'uu dubbata. Nama daldala irratti bobba'ee waan ta'eef diinagdeef haala Ameerikaa keessaa ni jijjiira jedha. Dhimmi guddaan garuu mootummaa Ugaandaa jijjiiruuf nu gargaaraa abdii jedhu qabaachuu isaati. Kanneen biroon eenyuyyuu haa injifatu deemsi filannoo Ameerikaa keessaa biyyoota ka birooti fakkeenya gaariidhaa jedhu. Hoogganoonniif namoonni siyaasaa Afrikaa kanneen Keeniyaa, Afrikaa kibbaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Burundii, Soomaaliyaa dhaamsa gammachuu Tiraampiif gama Tiwutariin erganii jiru. Obboleessa pirezidaanti Baraak Obaamaa akka ta'e Maliik Obaamaa Tiraampiin baga gammaddee jedheera.